sijo kanguso kachafo kidonge. Watch off deep, sijo kanguso tacheza makonde. I feel it so safe, kila nke pull up na chini mekula kidonge. Go kill it yourself, come on a hate, open it kidonge.
Kidonge, siwezi kutoka bila kuvaa kidonge.
Kidonge,
ata mademo na shine o kila kidonge.
Kidonge,
wanango me pull up, mwevaa kidonge.
Kidonge,
ato to shine, nigga go back kidonge. Kidonge chango kwanza pure white,
ice, ice, ice,
kina waka kama dynamite. Kila kidonge waga na flexi, tempo na jisi mwepesi, waga na nyatata. Kama chini ni mwona kinyesi, hakuna kesi. Ate watimbe wazee maskani, waga sisepi. Mimi na fly out zani na jeti, skala migusu, bizi miku na kuya pipa. Wavaya mabute waonekani, mana kidonge kine waficha. Madada duo na take some pictures. Kila kidonge inatoka chicha, na wafunika, na nana bisha, na wadabisha, na welemisha. Goddamn, kama kini guso kani chafua, meunye spell juu nita kichafua. Watoto dogo sojua kufua, donge beya juu nige wezi nunua.
Chezo kwa steve, sidi kanguso kachafo kidonge. Watch off steve, sidi kanguso tacheza makonde. I feel it so safe, kila nke pull up na chini mekula kidonge. Go kill it yourself, come on a hate, open it kidonge.
Kidonge,
siwezi kutoka bila kuvaa kidonge.
Kidonge,
ata mademo na shine o kila kidonge.
Kidonge,
wanango me pull up, mwevaa kidonge.
Kidonge,
ato to shine, nigga go back kidonge. Kidonge kina nipo confidence, yoni short pants au suti. Ata nikituka funja banki kwenye shop zao nikuti. Relax, nigga so fake it, mina importi, wape reporti. Kidonge changu, nigga uu, kidonge changu, nigga mikosi. Kila kidonge inatoka chicha, na wafunika, na nanabisha, na wadabisha, na welemisha. Goddamn, kama kini guso kani chafua, meunye spell juu nita kichafua. Watoto dogo sojua kufua, donge beya juu nige wezi nunua.
Chezo kwa steve, sidi kanguso kachafo kidonge. Watch off steve, sidi kanguso tacheza makonde. I feel it so safe, kila nke pull up na chini mekula kidonge. Go kill it yourself, come on a hate, open it kidonge.
Kidonge,
siwezi kutoka bila kuvaa kidonge.
Kidonge,
ata mademo na shine o kila kidonge.
Kidonge,
wanango me pull up, mwevaa kidonge.
Kidonge,
ato to shine, nigga go back kidonge.
Observe it.